Hosea 13 verse 1. Lapho Efrayimi ekhuluma kwavela ukuthuthumela, wayephakeme kwaIsrayeli kepha wazitholela icala ngobhali wafa. Verse 2. Manje benezela ekoneni bazenzela imfanekiso ebinjiweyo ngesiliva labo nezithombe ngokuqonda kwabo, zonke ziyimisebenzi yezinyanga. Bakhuluma ngabo bathi bahlaba abantu kepha banga amathole. Verse 3. Ngalokho bayakuba njengamafu okusa, nanjengamazolo amuka ekuseni, nanjengamakhoba aphephethwa esibuyeni, nomuso ophuma ngefastele. Verse 4. Nokho nguJehova uNkulunkulu wakho kwasezweni laseGibhithe, ngaphandle kwami awazi uNkulunkulu, nomsindisi akakho ngaphandle kwami. Verse 5. Mina ngakwazi ehlane ezweni lokoma. Verse 6. Basusa njengamadlelo abo, basusa nenhliziyo yabo yaphakama, ngalokho bangikhohliwe. Verse 7. Ngase ngiba njengengonyama kubo, ngiqamekela endleleni njengengwe. Verse 8. Ngitheleka phezu kwabo njengebhele elaphuciwa amawundlu alo, ngidwengula ubhedu lwenhliziyo, ngibadle njengengonyamakazi, isilwane sasendle sibaqaqe. Verse 9. Ngokuchithwa kwakho Israyeli ngokuba uphambene nami usizo lwakho. Verse 10. Iphi inkosi yakho manje ukuba ikusindise emizini yakho yonke nabahlweli bakho, wena owathi ngiphe inkosi nezikhulu. Verse 11. Ngikunike inkosi ngentukuthelo yami, ngayisusa ngolaka lwami. Verse 12. Ububi bukaEfrayimi buboshiwe, isono sakhe sibekelelwe. Verse 13. Imiyelo yobeletha iyakumehlela, uyindodana engahlaniphile, ngoba kuyisikhathi sokuba angemi lapho kuqhamuka abantwana. Verse 14. Ngiyakubahlenga esandleni sendawo yabafileyo, ngibahlawulele ekufeni. Ziphi izifo zakho kufa? Kuphi ukuchitha kwakho ndawo yabafileyo na? Ukuguquka kufihlekile emehlweni ami. Verse 15. Noma nesithelo phakathi kwabofowabo, kuyakufika umoya sempumalanga, umoya kaJehova ovela ehlane, bese ujabha umthombo, isiphethu sishe, uyakuphanga ingcebo yakhe, zonke izinto ezinqanelekayo. Verse 16. ISamariya liyakuthwala icala lalo ngokuba lihlubukile uNkulunkulu walo. Bayakuwa ngenkemba, izingane zabo zichotshozwe, abakhuleleyo babo baqaqwe.